Mungu wetu unastahili sifa na heshima. Tuko mahali hapa kukusifu, kukuinua, maana unastahili. Are you ready to shout for Jesus? Woo! Come on. Tunakutukuza. Yeah.